fia o mwhia na whātasi mei nei pō, whātai loutou, whāunoina loutou teimi, mā fuai o noutou tala o mai nei, tu la fiafi, tātou te whālongo, a o fola fola i ele fionga le tua. La puno mai o tu wau, o la uwhia la tātou talo. Lo mātou ta mai o ili langi. Whaftai le avanoa o e au mai o tangata. Mātou te whaalongo ai pe a e fetalai mai i a te i mātou. E alai lau o fionga le tuspa ia. Mātou te te talo, ia e a oa o mai i mātou lau finangalo le nei fiasi. Ia mātou popoto, mātama mai ai, ma mātou langona ai, le mātatau i a te oelo mātou tua. Wha manuia le nei wha potonga ato umalawa, ono lo suafa u mātou wole mwala au tui nei Yesu. Amen. O te manatu a tonu ele i o atu pe u o tfo i o ao i ale pepa le wha solongo a tātou mta upo le vaisal nei, mai o le po nei, ua wha au tū waili tātou vasenga ele nei a fiafi o manu fe ai na o mai mai le sami, pēna o mai le sami. O le pōna pō sā o tā uai, i ele wham talanga i le miti i le tupu o nepu kānesa, le tupu o le mālou pāpilu nia. Ma o le pōfu e na pō, na o tau watu i a te utou le wha asolonga o mālou, na a mata mai i le teimi o nepu kānesa, se i o o mai le tātou teimi malelu manai. Na o tau watu i a te utou, o le teimi le o tātou i nei e tā ua, o le teimi o le iunga. Le fiafila nei, le a tātou mata matai, po le a le whamtalanga al tuspa ia, whātau i manu fe ai nei e whā na pesi mai sami. A whai te mata wina o le mata upu le nei i le tusi o whā linga. Ta upu fitu. O loo wha matala mai ai i e le whā linga nei loe Tanielu. O lea wha linga sa i loe e Tanielu i e manu fe ai whai mai ua pesi mai sami. O le fiafi lani nei, o le a tātou o tātou te mata mata, ma tātou tilo tilo, ma tātou wāwa ai, po le a se wham talanga al tuspa ia, whātatau i nei manu fe ai, e tusai, ma le whālinga na o i a Tanielu. I saw in my vision, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea, and four great beasts came up from the sea, each different from the other. Fai mai el fam talanga al tusi. Fai atu Tanielu fa peatu na uiloia mena fa alimai de po fau foi. O matangi e fao le langi o pesi tele atu di sam tele o no o e le o a o le sami o manu fe ai te tele fia e fa ua ese ese le tasi le tasi. O manu fe ai nei fai mai le tala al tusi e le tusa. Leo tātou wāwā i ata nei e le tutusa manuwhi ai. O manuwhi ai nei no mai whātasi mai sami, fai mai tala no mai manuwhi ai nei mai sami, ai ese le tasi manuwhi ai, le tasi manuwhi ai, fai leo tātou ai, ese le leona, ese le urosa, ese i le nameri, ese i le manu lea fai mai, o le manu e le eise i ngoa ufa i ngoa i e le perfeta o Tanielu. Lela la tatu ai le fiafi nei foi mai. O manu fe ai nei e faa nei loe Tanielu. Ai tatu tele i famtala ina i a manu fe ai nei e faa. E iei el famtalanga i le meta ua o upu favalo anga. The prophetic words. If we don't understand the prophetic words, we don't understand also in the meaning of the prophecy it is written in the word of God. Lona winga, a ele malamala i upu whaavalo anga o lo i tonu le tuspa ia, ele mawhai le mawhai, ona e malamala i le fionga le atua. Fafonfoi. O upu nei Bible prophecy symbols. Lona winga o meia fafatusa. O le seas, people, wind, war, beast, kingdoms. Lona winga. E tautala lortus ia I so se valo. Anga lava me fa valo. Anga e ta uai menei. Lona winga a taul sami. Lela tatu tu e vava ai. Pei fo elva fine. Ole kalesia. Fine talitane. Ole kalesia pipelo. Fa fine mama. Ole kalesia moni. Vai e telepor sami. Oa. Tangata. Ao tupu lalangi. Fai mai. Tai tai o malo. Ona. Lunga upu leo le ona. Lona winga ufa seina. Ea ole weina. Ea leo tatu vai ona o onga. Tosi fiela. A eva aile tusi o faalinga, lo i aile fafine fai maitala al tusi, wana faa o na ina lo tatu no lulani, lo nuinga la, ole e kaile sia lea, wa faa o na, a faa o na lona wa, wana faa seina, I al tatu no lulani, ile waina ole a, o ana o onga. Don't sit fear la. It's there. E yaila taimi, a ele malama lamai, I wingo menei, Lona winga ete lem fai ona e malma lama e tusai malevalo anga o lo ta ue tonu le tuspa ia ai maise lava I ele tusi o Tanielu ma le tusi o ai o falinga. Lele o tatu vavai nei la tatu o la tatu te mata mata pe o nei revelation symbols. Woman, the church. Harlot, woman, the false church. Vai. Pure woman. Lono winga le kalesia, mama, waters lea po seas. O tangata a, kings of the earth, political leaders, drunk, deceived, wine, false teachings. It's simple. If you understand all these symbols, and it will be easy for you to understand when you read the book of Daniel and the book of Revelation. Yeah. Le hoi lauto e mai ia, o le sami, lono winga, o le sami. O lono winga o tangata po, o le motu o tangata e toa, toa tele. Ono fai mai leo ia tau, o vai na eilo, leo interpret. O loo tie tie ai le fafine taritane, o nuu ia, ma motu o tangata, matu nuu, manga ngana ese ese. Lono winga la, A tau I le vai por sami. E leo se sami po ni vai. A ole a. O le motu o tangata e toa. Tele. O tangata anu. Manga ngana ese ese. Le lau tatou se tatou toe tiru tilo la. A. Tatou toe vava ai a tiri. A. The first beast was like a lion. Le la tatou vava ai. A. Ya sa tatou toe tiru tilo fo I le. Melena uta uto e ate uto se tatu malmla matili a. O le an melea, o manu fe ai, o le fatusa na wa, malo. Ya la tatu vavai mantua la, o le sami. O le fatusa na o tangata e tuotele. O matangi, o le fatusa na o taua. O manu fe ai, fatusa na wa, malo. La tatu e tilo la e ai. Matatu matawina pe ul mele uta mai ate tatu. Ole manu fe aila lele usa mai sami. Tau sirfia. Ele taasi li onar sami a. Fe taai e taai u telvao a. Afe mai. Ole manu fe aila lea. Ole na winga ole tupu. Pol tangata. Fe sa wai. E sa umai me tele tangata. Lona winga, ole malo lea, ole manufe ai lea, po ole malo foi. E sau maile me te leita ngata. See, when you interpret the book of Revelation and the book of Daniel, that means the animal or the lion comes out of the sea, it was not a lion. Lion represent the what? The kingdom. Because it is a beast. O le beast, o le manu fai, lo no winga o le manu fai lea, o le malo lea, na tu lai mai le malo lea, I le me te lea ia,
te le tangata. The first was like a lion and had eagle's wings. Don't see fear. Vai mai tala tus. I watched till its wings were plucked off. Ya la ta faitauina. And it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. Ya la ta tu to e vai fai mai. Ora manu mua mua nen sa mai sami. Ua pei ole a ole leona au ia te ia apa au ole a ole a eto. Na uva va ai se ia futi e se ona apa au. Ona fai mai lea. Ai ua vatu ia te ia. Ia le loto ua tua i ona vai. Fai mai ua pei ole a ole tangata. Ua vatu fo ia te ia le loto e pei ole loto ole a. Loto ole tangata. Ia va fung mai la utau a. Oi la le fa tu sa ye ma lo le a le ole ole leona ya la tatu ai tatu a ongan po onan po na fa tu sai ye le tupu le a ya ne puka ne sa ole uru au lo oi o ne puka ne sa a o nei ole to e sau le fomo le tupu a o sau ole fomo le a ole manu o tau tangai mai la ole malo papelnia na fatusa ile leona. Ole leona le afai mai, ua vatu yeyo na apa au fia, e lua, a o ingo apa au yo le apa au le a, apa au le a eto. Tau sirfia, ele ai lava olona winga, ole malo leo papelnia, na sirio na sawa sawa o apa au lona winga le fatusa na le a, sawa sawa, to e malosi. Ole manu leo la aeto, ole manu e pito, silo na malosi le na lele, e lele a nga ele me oso maiele a, e oso maiele la. Ole malo leo papironia, lea sa fatusa ilu uru aulo le tupua lea, lea o fatusa ole leona ole tupu manu, a wana sili, ona sawa sawa, lana pule le fato ilu loina, ole telo malo ele taimio nepukanesa. Ya, utou la tatou. Pa fomai la, manu tua whaino o tau atu ana pō. O pāpera niana tū lai mai le ono o lima. Ai wha umatiano na mālo i le lima tolu, tolu iwa PC, lona winga lūntaimi leo luma na i lea, i el Mesia, i el lei. Nā tātou wono il mālo na lua. Wa umana o tau atu ana pō, I told you last night, today will be the extension of the image in a chapter 2 of the book of Daniel. Ole sola fai mai, ole manu lo na lua la lena sau mai sami, lo na winga ole malo lo na lua. Ole malo lea fai mai, a tangai mai ai, e tolu me o ivi aso, aso ia e ui le ngutu lea, ole urosa. A tangai fo ele urosa, e tiru tiru mai ai, e mau o lunga le situ, aia, ai mau lalo le situ. Aso ia sa ua o ngai, i primary school fa mai ia fata ita i mai le sawa urosa ia na tangolo le fata ita i tu i lunga le seu tau au a la tolo tolo ole a foi nei ole urosa na langa mawa lunga le situ ai mawa lalo le situ ia la tatu vava ia tili and suddenly another beast na umalo leona sawa lo le lila a second like a bear. It was raised up on one side by le maurunga and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it, arise, devour much flesh. Ya, fafung mai la, o le li la le fai mai. Mai tani elu, se na un loil fa lingan sa oilea, na umaloso o mailo malesi manu fi ayolo na lua na e pei o le a, o le bea, o le rosa. Fai mai, e mau o lunga leisi o naitu, vai vai. A e ui o na nifo i a ivi aso aso e fia. Tolu, tolu ivi aso aso. Ivi aso aso ia, these are the ribs. Pei ani spare ribs, ah. Ea, o tau titilo mai lam sound, o tau tantangai mai. And they said, that's mai, ia e tu lai ma, fa o matia tino e tele. Ya, la tau tu ya tau tau il pol nei tau sirfia. Ole a foi lau tino mai ir ma lolo na lua. Ole ma lome taim perusia na fa tu sa ila.
ile a rio lea. Wai, ole a rio lea, na fatusa ile fatafata, ole tupua mo o ngā lima. Lea ole to e tino mai nei ole tupua, a lea o tino mai ole a, ole manu. Tau sirifia, ole mā lolo me taim Persia, e mā walunga leisi tu, a wafoi, o me o Persia, sa a matamai. Ae te utu lai muni muni mai a me, tai, a. Mā fuanga na, pe o dominate ai, e me tai, a o Persia mena, na mua mua a, me tai ma Persia. Mā fuanga na, a o iwi aso aso ia, o ala le wingo ia iwi aso aso, ia whafonga. O iwi aso aso ia, tolu le uul ni fo le lidea. O malo ye tolu e tangai mai ai. Sa fato i lalo el malo me taim Persia. O le mafua angan na. Na fa umatia malo ye tolu e ta o Lydia, Egypt and Libya. Ya leu tatu ai o malo ye lu oli. O Libya mai, mai kupito. Leana te a taru i nele vevesi. Leana aru lato ku ui lea a. Leana ave ese ia. Na ti pousi lato wa. Lato lira. Ya asta malolea le o maliu wot ya o malola e tolu da fato il lalo ele malolea o me tai mai me tai persia ya le la tat vai o le terminal malo me tai persia na tu lai mai le lima tolu iva ai fa umala na pule ile tolu 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 tas ya tat vai la ye malo mo mua papelnia malo no lua me tai mai Persia, o lea fai lala saur mahalolon tolu. O le mahalolon tolu la, fai mai ufa tusa i lea, na Mary. E faa uru na Mary lea, mona apa au ia, faa fau mai, ia la ufa mtalatu lea te utou. O le na Mary. O le faa tusa lea o le mahalo eleni. O le mahalo eleni na uoti al sanar sili. Mantua na oti tata lea, lea isi la vea lima. Na vai vai lo le o malo al sanar sili bol malo eleni i malo e fa o tai au ye to fa al sanar sili no ti lo al sanar sili vai vai i lo malo eleni o mafu anga na u fa yuru la fa ulu na meri ele ai se manu e sili on sao sao e pe o manu le o na meri o lo ta u mai tonu manu e fa no mai malsami a wa foi na toe toe a swipi ar sanar sili ile fato ile loina se teimi vave o le lalulangi ma fua angana wo iei apa au nei fai mai o apa au le na meri o le na meri sili atu lona sawa sawa i manu lona winga o manu vai faa ia e sawa sawa tele le na meri ma e faa pena le sawa sawa o le fato ile loina e ale sanar sili o ma lol tatu lalulangi Ya lona fa. Ai lona fa malo. Tong sin fia. O lona fa malo fe melta la altus. Ele i avea i eise i ngoe tanielu. Wofu wa te i tanielu. Pe wa fefe. Fe mai ole manu nei. E matua malo ma aam matautia. Ya la tatu e vava i atiri ya. O papelinia lea. Na amata mai i leono o lima. Ai umar lima toluiva. Me taim persia. Lima toluiva. Ai umar tolu tolu tas. Ya soso lore mal na meri. Fafo mai la. After this I looked. And there was another like a leopard. Which had on its back four wings. Wings of a bird. The beast also had four heads. And Dominion was given to it. Ya, tatu vai la mai. Na vatu le li le apa au yo, mai apa au le manu lele. Yo le manu lele, vave le lele. Ya, o le manu fe ai le asa ya ye, ye uru ye fa. Ya, fe mai utu inat fo ya te ye le pule. Ya, le u fantalat, o le malo le lon tolo le malo e leni. A vai fo ili tupua. O nga vai ya, o le tupua, le suru nga titi mga. O ngā vaia, o le mālō leo e leni, nā mata mai tolu tolu tasi, ai umale pule a mālō lea, ili tasi ono ono valu ya lei lela la tatu baba ail tamala malom aama tautia la tat faitau fatas ia muli muli ane ile mea no loil fa linga le po fa utamai ono no fa manu fe ai ua matautia ma ua maa ua yeifo inifo ua mea te tele ua aina malamu palaina a o mea ua toe ua na soli ona vae e e se lava ia i manu fe ai umana mua mua ia te ia sa yeifo inifo i se fulu ilona ulu fa funga mai lau tau a tau si fia uma lofe mai muri muri ane no uva aia loa lea o leisi manu fe ai fa mai le tala al tusi e e se al nei manu fe ai manu fe ai ene mua mua mai. E e se ili leona, e se ili ulosa, e se ili na meri. Ya, fa mai li tala altusi, o le ili ilea. E matua matautia ma aa. E iei e nifo ua mea tele, o le manu a iei nifo ua mea. Wa aina malamu palaina, a meu do sorio na na vai oila le malo. After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. My esel malos, it had huge iron teeth, it was devouring, breaking in pieces and trampling the residue with its feet. Ah, to vaila ye il manulea, ya. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Ya. Fa mai talal tusi. Ole li le e ye una nifo ma ama malo. Ele ya ve ye tanielu singoa. Ai fa mai tala e e se ale li le. I manu fe ayen mo mo mai. Ai to eta u mai lava. E se furu na, se furu nifo, ya, mantu fai no ta watu an po ya, oi, a, o le tupua lena i loa e Nebukadnesa, o vai o tupua fai mai, pe i lava na e i loa, e se furu tamata mai vai o tupua, e fa pe na, ona vai vai ina le maa lo lea, i ona vai ngai fia, e se furu, ya, o to loa lam to si fia, oi maa lo lea, maa lo roma, roma lea, o vai o tupua, fai mai e malo isi mea e pei ole ua mea. Ai e vai vai isi mea e pei ole a, pei ole o mea. Le malo la le Roma, leo tatu i nei, na tula i mai se lau ono sfuru pisi, ai ma lepe so tanga Roma i le AD por tau sanga leo le li, e fa fitus furu male, e ono, tau si fia na ma lepe i na ua sau ia, ia malo e lunga malatu tawai na mafuai ona tua malepe so tanga ona malo le roma ile ti ale fase lau fitus formale tolu ya le la fitus lono sorry o malo la ile utatu vavai nei le utatu beno ta watu ya te utona po le u vai vai le utatu ye nei i malo se fulu utatu lulangi o le to ye le tolu ye no ta utua ya te utou ah wanga ui o ila le la fam talat nei la aso so otul tat por kalama ma eta nga ilo ile si mea le ola tupu wa le uta tuo mai le malo le e malo ma am tau tia ma o roma na siriatu le malo si fai mai e pei ole u mea a o isi malo ina u vai vai roma e vai vai e pei ole a pei ole o mea ya le la tatu va vai atili foi no ta watu ana po ya te utoa o maloia si amani su selani farani italia britania portugale sepania ai tolu ye maloia o le oto ye terminei la ta watu el po nei mafu anga o mafu ai ona le ye malo nei ai to ye na fitu ya la ta tu va ya tiri ia na uman tu natu ye nifo vai o nifo ya a tar feitau tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva se folu oni fola ai na man na tu yeta nielu fai mai fa uto foi ole tasi ni foa itichi ua tupuae e ile vao ia nifo. Ona fai esea lea i ona luma o nifo e fia e tolu. Saru ai tu fau te foi. Ua ile nei nifo mata e peo mata o tangata a toa marengutu a tau tala tala i upu fa sau siri. Fa fong mai lau tau. A. O ila leia. Vai. Na nao al fai upe fitu mani fai upe balu fai mai. O man tu natu ai nifo i esfu. Out tu nifo i esfu fai mai. Ai te ea ua tupu ai ai i le vau nifo i esfu. Il nifo le tau le tamai a tamai nifo lai titi. O le vesili la. Lona winga na a matan tau tupu tupu mai tamai nifo lea. Mai tonu o nifo e fia esfu. Ai fai mai. Na na tupu mai lava lol tamai nifo nei. Fai ese lao mare a, fai ese lol tolu. Outro fafonga, the history was accurate. Lela fantalatu ya te utou mafuanga na lai ona fai ese nifu ye tolu, momua. Tau se fia ole malo le Roma, ole malo o Roma e faa pau, pau. Ele yeise Roma lotu yeno po, fafonga mai. Outro tangai mai Roma. Ele yeisa Roma lotu. Ai no vai vai malo yeisa fulu. O i fato atu la i mai eiloa. Ia Roma a Roma lotu. Religious. Mafuanga lea lai ana ese a malo lea mai reisi manu. E ala ana ese mai le ni lea. Ona ele ngata ole malo lea e political. But also ya religious. That's the reason why the Bible tells us it is different from the rest of the beast came out of the sea. Why? Because this beast is not only religious, I mean, not only what political, but it is what? Religiously. Daniel was very concerned. He was surprised. Namatuava aitan yelupe aisha. Aleuta mayai, fai mai esa ia. Alenda mai nifola lea. E tupu mai le vao nifo ia se fulu. Lona winga na mua mua tupu tupu mai te mai nifo lea. Fato alu esa ilo nifo e fia. Nifo e tolu ya fafo mai la. Let me tell you the history. Ino yai malo ia se fulu. O malo e tolu no tau tua ia te utou. Na tato e alu tua ia le tato pol kalama lea. Yeah, anyway. O malo e tolu lea. Herulai o vantala ostrokora. Malo ia na se furuai e malo. Ae, taluai wa enta mai i le Roman Catholic Church. Na tu fatasi lole o malo le, e afoi nei, e manao, e accepte la uria to fit. A la uria, na talitonu le talitonunga e tau le talitonunga fa Ariana, Arians, belief. O le mafua angan ma, na fato i lalo i loa ma loia, then the Roman Catholic Church came up. Na na sau wa ma lia ni mai loa Roma lea wae au ma ia, ia ma loia. Fato i lalo loa ma loia, ia ma loia tolu, mafua angan na. Na umalon fato i lalo ma loia tolu, then appear the little horn. Ya la tatu tiro la a. I was considering the horns, and there was another horn. The horns, the 10 horns, and there was another what? Horn, a little one. Coming up among them, before whom 3 of the first horns were blocked out by the roots. Ya, lela la tatu babai. O iai la sa sefulu ni foi. Le ai. Ua ngaui. La me wala in ngaui. La nga ola walina. E te te e ina ua tupu tupu mail tama e ni folea. Fato i laloro e malo e sefulu. Malo e fitu. Malo e tolu o loma lava. Pa uulo malo e tolu. A matalona tupua e le lile u tautala i upu fasau. Sau siri. So e fiera ni foi e toe. Tasi. Lua, tolu, fa, lima, ono, fitu. Alona winga. Ole lilea, e valu ye nifo, a e tau ye ole nifo a, nifo la ititi. Ole nifo ititi a. And there in this horn were eyes like the eyes of a man. And a mouth speaking pompous words. Ya ba fo mai la len ta to fa tawina a. Fa mai. Ole ni fo la le. E ye yo na mata pe yo mata la. Sangat. Yo fo. Ba le ni fo yo na mata. A. E ye le ngutu ta utala ya. I u pu fa sa o sili. Amu yel ne le maro yel ni fo a. Amu ia lea nifo, ia ni mata to, ia ni ngutu. Ta fia mosu, ta nifo fapena, a. Ina ia, faa io ta mata. Ae, fa mai li tala altusi. Wa vatu ia te ia mata al tangata, tau si fia. Lala mafu anga o mai mata al tangata. It is an understanding. The wisdom. Wa vatu ia te ia la ta mai, le poto, le va ai peo al tangata. Vatu ia teia le ngutu e tau talatala i upu faa sau siri. He shall be different from the first ones. E ese mai ia manu e tolu. And shall subdue three kings. E vai leu tau mai e mai e faa uma e malo e fia e tolu. E ala tatu vavai ia. Olve siri. Oi la le li le. E leu umano utau watu ya teo tolu sirifia. O le history lava ia. E le mfai esesi na faaseina le history. E le mfai esesi na tape ese le history. What was happened, was happened. Nobody can change the history. O le mean tupu wana mua, o le mea lava na ele toi sui esesi. O le kalesia le alotu na tupu mai tonu o loma fa pau pau. Lona winga o loma lotu sa tupu mai tonu o loma fa pau pau. It's clear, crystal clear. O le lotu lea, lona winga, o le lotu lea, o le nifo, o le lotu. Fai mai o le lotu lea, e ese mai lava ila uri ia. A elona lua, na fato i lalo ele a, i e malo i e tolu, i e ala tatu vavai, little horn pow, mua mua, number one, arose among what? Ten horns, comes out of room, vai, sau mai loma. Number two, arose after ten horns, lona winga, na tu lai mai ina ua, umana vai ya, i e malo i e sfuru, lona tolu, different from ten horns. Ese maya ye mai nifo e fia. Ese fulu. Not just political power, but religious. Ese manino el valoanga a. Ele lei le tua. God is good. E fai loma ele tua ya te tato. Tot si fia le talal tusi. Ma Yesu. Olo na tia nei mea ye. Ele au watama mai mele au fia popoto. I faari le tua yat utou tama vale vale. So you must understand about the things of the kingdom of God. Tosi fietere sa fuol polne. You came here for a reason. God brought you here. For you to understand all these prophecies of the word of God. Number four. Displaced three kingdoms' ability to make war. Ole alma le lile, ole lile le tamai ni foititi. Le na suia maloe fia, maloe tolu. sui tu langa e malo e tolu, na na lua tua, alu e loi tonu e vao, ni fone e fitu e toe. Mai fai upe lima, eyes like a man, symbol of wisdom or intelligence. Tau tangai la, lono wigo ni mea umaya, na vatu tamai, ni fone, ya la tatu babai. Lale si mea fumele lidea, ol tamai ni fola le fai mai. He think to change times and laws. Ya fa fo mai lauto. Oni fo yes e fitu to malo le vai vai ines fu. Ona tupu mai lola yo le lile. O le lile le le uta mai tusi. La tat fa tau fatas. Momua. Na te feia opu sirsiles. Ma fa'u matiele au pa'iar sitsides, e manatu oie fa'li liu tau sangam tu la fono, e tu inatu fo'i la tau ilana pule se ia mabael tau sanga, ma tau sanga, ma le vayanga le muol tau sanga. Ah! Tau si fie o levan tau baie le tua ya tatou, fai mai, e ale ya tanielu, o le tamai nifo lea, mua mua le almen te faya, e faya upu lea, Sirsires, e un menein tatu ole va vai po lele me ta ol fai upu sirsires. Lona lua, na te fa o matiele au paia, al sirsires. Lona tolu, e fa li liwa ia tau sanga matu la fono. Lona fa, tu inatu ilana pule se ia ma vai tau sanga, ma tau sanga, ma le vai ngale muol tau sanga. What does it mean? Yala tatu vai. Then he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. Yala tat vai. Ole ale mele fe mele tal altus. Na te feia opu di sirisirese. Ma yale lila. Open his mouth in blasphemy against God. Ya la tatu tirtilo. Lale me taul blasphemy. What does it mean, the word blasphemy? Ya, don't see fear. You don't go to any other book to interpret God's word. Because God's word will interpret itself. Tele tawalu nistu se fantrai, yele fionga le tua, e famatala yele fionga le tua, yele wingo le fionga le tua. Sifia, fam talanga de Yeshua. La ta feita fa Samoa ia tani mai u tai ia te u fa pe mai. Ele se nga luenga le lei ma to te fitong ia oi. Al u pulanga. A wa o oil tangata. A o e fai oi ma ma tua. Ya la ta tu te vaila el mauli fa petania. The Jews answered him, saying, for a good work, we do not stone you. You know, when Jesus performed a miracle, he healed the sick on Sabbath day. But for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Tau si fia, o le klei maere Yesua. Fai mai oi o au le atari o le au. O le tangata, a. Pe a sau le atari o le tangata e lona malu. Eita tangata pe a tau atu. Fai mai oi o le atari o ai. O le alo le tua, a. Ea, o atari mai Yesu. O i tangata yutai e ufape mai. E le se ngalu e ngale lei ma tu fitongi e oi. Mantu fitongi la uri e Yesu. Me aien nei fai, a. Ma mea fo yin fitalai tu Yesu wa. A le upulanga. O le ala le upulanga. A wa oil tangata. A wa efe mai oil ha. O le tua. Let's go and look at it. What does it mean? Then the same shall be given into his hand for a time and times and a half a time. Yeah, let's go. The woman. Yeah, momua. Lela ufam talatu ya tu tau yele. Ele wingon mele ole. Ole upulanga. Ole upulanga. Olona winga wa suye oele tulanga wai. ole atua. You are taking the place of God. That is what you call blasphemy. Blasphemy oela ele atua momua. La famta la tu ya te uto to sirfia ole tala al tusi. A elu te feita wina le Tesaloni e lua. A lona tau pe lua. Olo o yel tala al tusi bai. Ole li ilea wana tau wina I ole atua and he said that he is what? He is God. Fai mai o ia lava o le atua, mai o ia nofo e manu malu o le a, o le atua. O le mena e tau le upu leanga ila, I le atua. Lona lua, ae manatu il tangata fo ilen fa malo lo Yesu, malo lo tangata mai. Ae fai mai il fitrenga Yesu, ia tula ia ave la lo muenga. Ue a, ue malo lo, ue fa manga lo ina wa, wang sala. Ole upu leanga ele atua ole tangata na te wha maangalo inda ya yang sala. Na ole atua lawa le wha maangalo ang sala ele aia stasi e tau le wha maangalo ang sala. Because we are all sinners. If you are the forgiver acting like God, then you are taking the place of God. And that is what you call blaspheme against God. Ole melana e tau lea Ya, lau sidat dato, e yei se, mantu fwe nou fwe dato to, e lua vayang al malo loma, e political to ya, to e religious. Ol te mai ni fola lea, fe mai e fai upu di sirisi ese. O lea le meta al fai upu, na te faa maang lo ina ya, yang sala. E te le tau, no, you cannot blame me. E le mfai na e moria because it existed in our time. E sape se, ole ai ai. Ol fisiri, e ye se lotu un famangalo ina na sala, yes. Ya la ta watu la oela experience. I was born and raised in the Catholic Church. And I came from a very strong Catholic family. I used to be an altar boy when I was young. O au sa o levan o telmisa. O te alu foi, o le tu a fasamoa ne, ya lotu a lotu ya, sa fai alfa latina. E, na run lavale, ya le ekalesia, ili ngana latina, mai loma. A le tu a fasamoa ne ya. A yanu la fai lo kofisio, na la tu a fai lo kofisio, lo na wingo lo kofisio, e saume le upule a confession. Yo tangata uma ya e tau tau la tuan sala ye fa mangalwa ma ia umulo e na ya lau mata mai langi lau solo fa mali e tolu lau talo yesue ya lau ya e loto tu di lalo faila wa talo ye wa mangalo ng sala ah woi na ta wa ta tu tu ole awala na ole ya ta umail fiunga le tua then the same shall be given to his hand for a time and times and half a time La tatu e vai. Ina wa uma lea, fai mai. Na te faa umatia lea, lea upa ia al siri siri esi. Or siri, faa umatia faa befea. O ana fean fai ele mea. Tau siri fia, wa lewa na uma le tusi o Danielu, wa lewa na moe Danielu oti. Ae fatu atu lai maini malo loma, fai tau wafe tau sanga. Ae, na wha tau nu wafe mai a, na te wha umatia le au ia silsiles. How? Wha pefea. Ia, lela la tatu eva ai, a. Ia, tau sirifia, le talatus. Ina ua, e iei el taimi lea, na e ta ua el tatu lalo langi le talafa solpito, o le Dark Ages. Lea sa fasiotia umayan fatonu wa yelni foititi lea. Combine with the state, mane malo. E faile pule lea, e faa umatia itangata umalava, o e taofi le fionga le tua. So those who follow the word of God, they were persecuted by this power. The religious power combined with the effort of political power. I want you, don't you ever miss next week, because I'm going to talk to you about all these things. The combination of the political and religious will be the last move in the end time. Then Jesus is coming. Tosi fia, fai mai alta la tusi, na vatria te el pule e pule ai, ma fa sa wa, ile time and times, time number single, singular, times plural means two. So one plus two over here, three and half time. That means three and a half time. Let me explain to you later. In our file pule lea, etaule il time of the dark ages, mai, na sola ilole fine fea, il vao, desert. The woman, no tau tua fa tu tau, what does woman represent? The church. That means the church fled into the desert. Let me ask you, what does desert represent? If she represents a multitude of people, that means the desert represents what? Huh? Unpopulated area. Lona winga, afape ole samye tele tangata. Lona winga, ole toafa, ole meleinia tangata. O inale na sola ile kalesia. No sola ime oanga ma papa melein tangata no foi. Now, do you understand the prophetic words? The woman fled into the desert, unpopulated area, to a place prepared for her by who? By God. Don't you fear? Eto e tupu mele lumanai. Very soon. Eto e tupu. Very soon, this will happen, and it will happen in our end time when the United States of America. Aha. We are combined with the religious power of the world, and then they will do the same thing that they did in the past to the people of God. Yeah, but I don't want to touch that because I want you to come again. Where she might be taken care of for 1,260 days. Yeah. Femaya? Sola lole kalesia. E alu le mele, ein tangata lona winga lai au sulu sulu solo. Ai ua sao nia ina ele atua e leo leo la tau. E leo leo la tau I tau sanga fia. E afe lua se lau ono sifuru aso, days. Ea, lau tau atua e atu tau wa. E tau sifia u tau a prophetic days. E fapea, the day for a year in a Bible prophecy. I have appointed thee each day for what? A year, lona winga. E tasil tausanga equal, I mean, e tasil aso equal 1 year. So, come back here. That means 1,260 days equal what? 1,260 literal years. To fa fo mai la. O upu fa balo anga fa pea. A tasi le aso upu fa balo anga lo no wingo tasi tau tasi tau sanga vai ai alfa I tau le skelu le mau na fa mau ni ai a tasi le aso tasi tau sanga ai ul fa le ata to ista po inga mai e tasi le aso tu sa mare afa tau sanga e ese le lo tau tala e pe teru fa tau e tu sa le aso e tasi mare afa tau sanga it's different talking to a completely different thing look at here Ezekiel chapter 4 verse 6 I have appointed thee each day for a what? Lono winga tasi le aso tasi te usanga. Tau na fa balo anga a. Ya la tatu tiltilo. Tau sir fia. O le church combined with the state union. O mea ia pura ia religious when the religious put together with the state. Ya. Or time le ta or dark ages le a true church in the wilderness na so solai le kalesi fea ile vao na mata mai taimile le pule sawa ale ni foititi e mata mai le lima tolu valu ae fa uma le tasi fitu iwa valu ina wa ave fa pango tale taitai ole ni foititi ifea ifarani na ave fa pango ta ale taimile just before the United States established. La taimilena, tuto tasea America, tasi fitu fitu, uono. Afe fitu selau fitu uono, na sisi elefu ai, America, avai. Na itausanga alea, umoloa, ave fapang taloa iai. Iel nifu ititi, ya. Ya uto sirfiela, uto vavai mai, ole history na. Ole an mafuangan mafayei, ono fayi pura sa wale alpupi, ha. Ai alu la tanga iai. Go and check the period called the Dark Ages. There was a period called Dark Ages. Ngai vaile yai or sawanga au kersiano ato uma le wa uman tup ai toxic fio soe ole ato tup. So I want you to come next time. 42 months toxic fia ole tormon after sanga tu salea mal fasu luma sina. Na mawaila ai fatele al torsfulu wa torsfulu waso al masina tasi taimina el kalena na mawaila ia ole afe luose la uonos furu tausanga tutu sale leila va afe luose la uonos furu tausanga ai alul tu se falinga le ta umayei fasu lu masina in the book of Revelation it tells us 1260 years. Ya, famel tala ole lile ni foitit. Na te suia le taimi malea tu la fono. Ya, ole al taimi usui le lile. Ya, don sirfia. Ele ai a se sinan suia le taimi, ya. Na suia le malosi lea. Le al taimi a matai taimi ele atua. From the sunset to what? To the sunset. When God created our world, heaven and earth, He even separate the date, daytime, and the night time, the sunrise and the sunset. Our time is like that. E amata mai le fiafi le si le fiafi le ngotor la se yo le siya le fiafi ngotor la usoe. Ale wo suil tamai ni fole. Le al mele wo yella ulangi. E amata mai le sfurlua le poa na nei. Ai umai le si sfurlua. Suil taimi, ah, la famel talaltus e manatu oia, na te suia le taimi mare tula fono, e al tula fono, no fo foile yele, tamai ni folea, ye ma sui foila naso. Famel stale nga le tua, ye e mana tua, le sapati te a fa paina, ya ele foi famaiale, le taimia, ale lilian suia, remember Sunday, ah, to give it over. To vai na iu soe. O tangata la ye, e fatu ala. Per mele no tau tu atu tau, dat fai tau fatas. O le te te eat, fa maulunga ina e ia te ye siri me umalava. Ua ta ua tua ina, ma mea uma ua ifo iai tangata. O le o te te ai o ia il maru maru le atua, peise a i, o le atua o ia, o lo faali mai o ia o le atua la vaia, ale fai tau tu sidea. Levanta o mele apostolo Paulo fi mai. O meia ta mai ni fole fai fai mai a. E ta o tua ina o ia. Ya. The Pope has power. Tau si fia lea tau tua tutu. Let us read. The Pope has power. To change times. To abrogate laws. And to dispense with all things. Even the precepts of Christ. Ya. On mele lena sui ai. El te mai nifo a. Sui fa mau fai longa ale tu. Sui tu la fono ai ale tu a. Ya utat vai la. La tatu vai simbol sia. E te tanga ima e vava ai leila vai symbols nei. If you know all the symbols, will be easy for you to read the word of God. especially the prophetic words in the book of Daniel and the book of Revelation. For I am the Lord, I do not change. Usoe, oletua, etu mauale tu e favau. Ele ensuie se tasir por kalama le tu. Ele ai asta ngata potur soifuang nei na te mafia ona suia le finangalo le tu. Awa fai mai le fionga le tu o au o iova o te le maliliu lava. Ele suia por kalama, I told you last night, God was in control of the past, control at the present, and will control in the future. So God says, for I am the Lord, I do not change. And no man can change God's program. Ele sui estas. Ole sola, tosi fiosoe, ele yamaya fuo oil man marun polni. You came here for a purpose. And you must understand all these things because all these things will happen. And the question is, are you prepared to face the difficulties of our end times? Are you aware of the fact that we will face the same thing that these people had faced in the past? Yes, we will. E yei mafuanga na maita tulpon ni a. E fina ngalo le tu ya te oe. Ya e malama lama ilona fina ngalo a. Jesus, I am the way, the truth, and the life. Satan, he is the liar and the father of it. E fina ngalo le tu a, ya awa ni fa seina tatou a. Ese le leo le tu a. E fina ngalo le tua ia e mala malama i mea nei. Ina ia faiele tātou filifilina ma sāu nie tātou mo ai mo le li. The choice, Bible or tradition. Lona winga o lau filifilina pe te fia muli muli tu spa ia po o tu manganu. Te muli muli lea le tu la fono a le tua po o tu la fono le tangat. Te pia muli muli a onga Yesu po manatu o tangat. Tu la fono por polo inga fa langi po me o sui il tangat. Upu moni por me se. Le ata mai por me le te te mai. A wala le tua po a wala il tangat. Fa ta tia le tua il fiafil nei. A tu yo sua fe mai o le so ina au tu filfidia. A oau ma lo uainga, ma tau te fia muli muli i a Iova. O lau talo le fia fin nei, a tu i tu i atu Iesu i lau loto nei po, i a awane i ave se estas le fatu o luluina i lau finangalo nei fia fi. I a ngoto atu nei fatu, i a palama tatu faungaina, a veo la wala tatu te langunai, le mat tau i le atua le neipo. Maso uma, tatou te olai, se i fio mai le li. La puno mai utu wao, la ufeil tatou talo. Le atua, faftai wa e faalia mai ai matou, i e lo fina ngalo le neye fiafi. Wa e natia nei mea i e popoto, a wa faali lo fina ngalo i tama vale vale, a wai te fina ngalo ia mātou malama lama. Ma whaola ina i mātou lou a inga i wha vau. Mātou te ole atu au mātou lo nei mea. Ia e sāu ni o mātou loto. A o au mai ma tonu i mātou i sa uma. Mātou wola sāu ni uni mole nasa. Pe a e fio wha alu mai. Wha manuia nei wha portonga ato o malawa nei a fiafi. A mātou fōtu ua mafo i atu o lātou wāinga. Tai tai i lātou le tua, i ou ao. Maua se malo longa file mū, ala i tai au iluma. Fafo i atu le vi inga i ate oe. Ono o lou suafa o mātou wāla au tu Iesu. Amen. Fate te lava mode. fatasi mai foi nei fiafi, au foi nei misi il tatu sauninga mo le sa taeo.